Ketile mthabeni Magalei fara na story lesa shirkona shamlungo at onzelini mara arna tirwa yena wa kahle arna boy va ku Philip Philip suka ayiva andu na mlungo yena ngutsembe ngopfu eloko mlungo yena kuri Philip wena funa hamba jele ori wena funa hamba wena funa shaiwa ivi Philip akora ha mina funa shaiwa yeku bona mlungo yena ti heleleni se mlungo loko apulela lawo botia kuri va ba Philip Philip a jeka ngonda kuri hayi Ketile Philip, tina shaya. Se swifana na wena shalati kwala unga teko kwa vukatini. Hambi swa biha tshama kwala na wena mthavini. Kati u kondzelela n'wana. Ximita tsengele xitshemba kona. Ketile mthavini, ketile. Uyo ti hlawulela swa wena, ketile.
Hello.